A 50 pound tall fighter pally is a boy. He love your little music, none of the lyrics.
Let me kwano jangambie, basiwa wakura wakeyo mwibala. Nange menchirawa, na yenga yoko weka kwenjakala.
Njakala nkulawe, omono njijakala nkulawe. Njakala nkulawe, omono njijakala nkulawe. Yeah, yeah. Njakala nkulawe, omono njijakala nkulawe. Njakala nkulawe, omono njijakala nkulawe. Yeah, yeah. Ono wange omulaba, nebyankola nebindemo okukola. Zene mikwano jangambye, oyo baby eka gwe nina okufuna. Oyo gwe njagala, owange eka eka gwe njagala. Sikyalina na kyakukola kunsi, ono wange alingange yanunga. Mbeera y'ewaka eyo nzeka, kandi bw'omu zeka nzeka mu nnyumba. Songa wangamba, kufa kwe kulitwa ula ukunukuka. Mabe mikwano mnyambe, nabe nganda mwenda mwenda mnyambe. Ngambia be mikwano mnyambe, nabe nganda mwenda mwenda mnyambe.
Njagala nkulabe, omulungi njagala nkulabe. Njagala nkulabe, omulungi njagala nkulabe.
Baby kankulabi, mkwano tukukoli. Maneno watulawa te watu yita walabi. Mutwale mukatale, mgurilo ugoi. I'm addicted to your love. Bwechi wachiti yo love yiyo yola. Love nina nyinje yikanga bikola. Sasirawa ya ya wajabe mola. Balabula mbalabula nja kuchiba kola. Sina manyi na ye nja kuchiba kola. Yakuchibakola
njagala nkulabe, omulungi njagala nkulabe. Njagala nkulabe, omulungi njagala nkulabe. Yeah, yeah. Njagala nkulabe, omulungi njagala nkulabe. Njagala nkulabe, omulungi njagala nkulabe. Yeah, yeah.
You want the guy time to lie, a little bit wide. I'm not the body kind, set the bar and tell my baby you're letting me to shine. Hey, you want the prince of life to love it one, baby. And you my love, let me to become my thing. They love it, that's why I'm not the body kind, speak them out to you.
Let me go and jang am ye, basi wa wakura wa ke omu ibala. Nange menchiraba, na yenga yoko weka kwenjakala.